pana nida Mukwano kwange kwe manyo bulungi Uganda nida chata Ebyo byambe byangi byo wakazo busungu akuwakanya kulimba Gokuza mama wange ne tata ne bajjajja gwe yabola Watwagala nnyo watulabirira ng'okuba yenna tumula Yegwe gwe tumanyi totwefuulira nno tugambe kikiwanyiga Kobambi sori sule byambe wanso busungu bungi Kubasi gwe yoli owange gwe manyo n'emitafu mingi Twatandika ddi okwetekera kamimudodo Ensi yaffe si bwetyo Mazima kufadinga tusalangananga nkoko Ensi yaffe si bwetyo Ndowooza twesulika Yugi wetu si weli Ensi yaffe si bwetyo The pearl of Africa Kati yejjudde empisembi Ensi yaffe si bwetyo Kufadinga tuli batemu kisitani atulyanga mapapali Kati tutingananga mbwa owa Uganda yavawo nga tuli wandi Eyatuloga simanyandi Empiso kuchuma ngecholoni Wavavire chindazi Menyaka katono kawekoli Wanakaba tumusirisa Obuti mubusiga zobali baterebani Ya salamu nobulago Nambala nisiga kakazigo Tuete gira chama lobo Kuno wetu tiosi wetu isa Elio bintu vieri bunaira Usanyu wakana ngera bachika Netu wambaka na tutu chichambula Kwetekera kami mudodo Ensi yaffe si bwetyo Mumazima kufadinga tusalangananga nkoko Ensi yaffe si bwetyo Ndowooza twesulika Yugi wetu si weli Ensi yaffe si bwetyo The pearl of Africa Kati yejjudde empisembi Ensi yaffe si bwetyo Okumanya kitugoba kitabuse n'abakazi badduka yombi yungu Twewaze nnyo nnyo mungu ndowooza nasitula obusungu Twebunyize biwundu Kitwete mamwe bitundu Uliwe wabawe kitabuse tewabula gwe twekwasa nti gundi Ne tugamba ndi kuluno nga ffe tukubangana obukumbi Oh 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 my lovely Uganda Tulumanga kati nkoloto Oh oh fire tocha guno moto Mule mufuna kutuziwe yuweko Nazinziro chuse neisayo Oh oh mama ngorokoto Ufaya tuwa chaguno moto Ulio mfuna kutuzi weyu weko Nazi nziro chuse neizayo Tuatandika diyo kwete kera kami mudodo Ensi yaffe si bwetyo Mumazima kufadinga tusalangananga nkoko Ensi yaffe si bwetyo Ndowooza twesulika Yugi wetu si weli Ensi yaffe si bwetyo The pearl of Africa Kati yejjudde empisembi Ensi yaffe si bwetyo Tuatandika diyo kwete kera kami mudodo Ensi yaffe si bwetyo Mumazima kufadinga tusalangananga nkoko Ensi yaffe si bwetyo Ndowooza twesulika Yugi wetu si weli Ensi yaffe si bwetyo The pearl of Africa Kati yejjudde empisembi Ensi yaffe si bwetyo Double kick Yale di